see. See one up and down with them.
In everybody, while they own a fear in my room. Baby, don't fear, fear, fear nobody. Who's a village, she was a young lady. Baby, no fear nobody. Yeah, Alini Pendanka Mwambia Sina Kibunda. Akasema soke siduwe wajumba. Katoto sima timi endo nunda. Yeah, akini batunda ni taritunga. Niggas they bama saki to my seating. Toto kadata na chafia street king. Nita monga kola seki daka sing sing. Nimpeleke kokosi anapenda swing swing. Baby no fear nobody. Ukitaka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Jamani nye Mungu anajua kuumba. Nikifanya masiara ntauza nyumba.
Moda
Koda masa kitu my sitting. Toto kadata na chafa street king. Itabonga kola siya kitaka sing sing. Nimpeleke koko siya napenda sing sing. Baby no fear nobody. Taka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Katoto sima timi endo nunda. Ye akini batunda ni taritunga.
Shhh, come again.
Baby no fear nobody.
Got you beat.